dajimsafi.com.
Mzee Vai.
Nakosa cha kusema nikikusikia, sauti yako inaniita, mimi tazimia. Ningekujua mapema tu mara mia, oh mapenzi haya. Hisia zinanizidi nikikuona, macho yako yananiita njonjo. Na pia siku yako nilipokuona, oh mapenzi, mapenzi, baby, no one.
No gain, no gain,
no one.
No gain,
hisia.
No gain, no gain, no gain,
no gain,
no gain, no gain, no gain, no gain, no gain, no gain,
no gain, no one. Moyo wangu haujiwezi nikikuona, nyota na mbala mwezi zinatuona. Unanipa galawama tukitazamana, unataka chapatama, sambusa za nyama. Hisia zinanizidi nikikuona, macho yako yananiita njonjo. Na pia siku ya kwanza nilipokuona, moyo wangu, hey yeah, hisia.
Condition.